can't eat el fond of my
rock.
Says me chin up in your death trouble, man.
Rock again, up and then they do you go back. Jahanova, why a chica kune duba.
Rock, young lady, so can't eat el fond of my
rock.
Says me chin up in your death trouble, man.
Rock again, up and then they do you go back.
Jahanova, why a chica kune duba.
Jamu chief mara chono heli sunu raro jubok sunu bopa Africa di sunu fado bolengam agjam luga jingi selonko hamne wurta yagate na tange di nengi selonko
gordo yo yo hi jambar du des ginao tatal sende ga har sa tank tu bay molay ta kharaw ya fus lum la mayul gor sa ñak du la ko xagn jugal jabal sabab lu la radal dalay ga
ñoy sa tu cherno souleyman bal mbor ak mbatit geñu jangal cheikh antane na nga xeltu xoju ci dex gi lay nandal bes bu bes ñu wara taku deg daaj ñak jaru ñu la te duñu waaj gor jigen sa go naaj bi boro ka bo re the time to level up
aduna bi du la ray lolu warul don sa lay na nga focus is away dana metti dana gay Melani lion ti jungle Luffy yangu yako ware yangu
Rock, le milenye se kati tel fondama
Rock,
seiz mi chin up in your death trouble ma
Rock again, apunente dunyu koba Jahanova, paye chika ukune duba
Rock, le milenye se kati tel fondama
Rock,
seiz mi chin up in your death trouble ma
Rock again, apunente dunyu koba
Jahanova, paye chika ukune duba
bala tedd ci laltas yow bagnal kula khas ñafal luy defar sa life gor bala mat wondelu bul ragal daanu sampal dara bala ngay ta
na nga wetok mom bul dok xetok ñom bu gëdd bi taxu ba fatelo xalima xol moy kom na nga sax ci ciom fexel wut lo mom deggu bu baat ñambar te gi di law ci say dom
ren tal ak sabakan bagnal mu lay no dagantel ak say bëgg bëgg bañ lay bo dandel ba melni doto de say dom yaay seen héro utum kombu jare nga dem fer afetal sa nono
aduna be jaxaso te doy na war way lu mu lecc lecc kum la te bay sa war ñu lay seen ci dalu xaj bañal buñ la xaar yaay ki wara faj bu mu gatte yi melal ni koy sahar
rebi la ñu sa carte tel fondama Says me chin up in your death trouble ma
Rock again,
apprenente dunyu koba Jahanova, paye chika ukune duba
Rock, yo milenyi se kati tel fondama
Rock,
says me chin up in your death trouble ma
Rock again, apprenente dunyu koba Jahanova, paye chika ukune duba